naimba tena mapenzi. Chingo ndi swane.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, ya nini nifiche minaweka wasi. Penzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparasi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoweo nifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai Nomba nipenda di mwisho hai Harichuchi sikukinai Benzi time shari verify. Kwa baba mwono,
baba na place, good na place.
Paka tuzeki wote tunapendana.
Maisha nenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana.
Baba na place, good na place.
Paka tuzeki wote tunapendana.
Maisha nenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana.
Oh lo 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 lo. Oh na na na. Oh na, oh, oh, yeah. Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe na nunika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika, yeah. Mikuna muda lijulisa wai kila siku naumizwa mimi. Ama ndongo mama sikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai Nomba nipenda di mwisho hai Harichuchi sikukinai Penzi time shari verify. Kwa baba mwono,
baba na place, good na place.
Paka tuzeki wote tunapendana.
Maisha nenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana.
Baba na please go down na please.
Paka tuzeki wote tunapendana.
Baby, oh, maisha naenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana.
Baba na please,
life iko list, life iko list. Ching on this one, kore music go wild. Yeah. Yo, what's up kids?
Take five now. 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 Take five now.